Kids are magnificent on the beat.
Something from that affecting. Put on my genetic. You wake when you're so far, when you're netting. Why, why? I keep them here, come, I'm getting. Good door, white thing. You little me to the motivation. Why, why? Nikivimba wejishowe, ongeza kabisa minyodo. Furugu posti mapicha picha, insta zijisha mikoko. Asa kokoto, 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 kokoto. Kama unakokotoa, kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, nifungie mahesabu ma. Kokoto, 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 kokoto. Kama unakokotoa, kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, nifungie mahesabu ma.
Chuma kwa chuma cheche, utete, acha mapepe. Sindo mana na kuvisha pete. Tue wote, nini uteseke na mama.
Uzuri wako au ni ishi kiutazama machoni. Machoni. Mtoto mzuri ya nini ni kwa cheni umie moyoni. Moyoni.
Wapi tumetoka, wapi tuelekea. Mapenzi siri ya kambi tuafuraia. Washa, starter, paka. Baby utapokuwa umechoka.
Asa kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, kama unakokotoa. Kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, nifungie mahesabu ma. Kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, kama unakokotoa. Kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto.
Kwani umeniroga au umenipa madawa. Wakosha kuwa zoba, akili inapaga. Penzi letu kiroba, twanikia kawa. Wamekaria vigoda, sisi kwetu nangara.
Golo, golo, I want to dance with golo. Baby you my control, nikitembea. Washacherewa, yuko nani, washacherewa. Nishamuweka nani, washacherewa. Yuko na mi
shacherewa. Asa kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, kama unakokotoa. Kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, nifungie mahesabu ma. Kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, kama unakokotoa. Kokoto, kokoto, kokoto. Kokoto, nifungie mahesabu ma.
Asa baby please, tafadhali mama. Ogopa sana siri. Sini umize baby. Nituze pensi kijis, isibiwe bebeo. Tungati seti na jis, tukapari mamio. Nifanye kama kurio, kio. Pensi lisi chuje, si uitaji umario. Mwezio, baby jiturize. Nifanye kama kurio, kio. Pensi lisi chuje, si uitaji umario. Mwezio, baby jiturize. Asa ukinigusa, checheme, checheme. Checheme, checheme. Checheme, checheme. Ukinigusa, checheme, checheme. Checheme, checheme. Checheme, checheme. Wako nyanga nyanga.
It's magnificent music, ladies and gentlemen.